chumbara siwezi bila we. Macho na moyo vinasema I can't live without you. Come close to body to body. Najwa sema so right. Nimekuchagua mwenyewe. Utajwa sema it's alright.
Siwezi bila wewe.